Radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Imiryango imwe n'imwe mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda yugarijwe n'ikibazo cyo kutagira inzu zitunganye zo kubamo. Iyo miryango yegereye agace k'ibirunga ivuga ko biterwa n'ubukene. Akarere ka Musanze ko kavuga ko kagenda kagerageza gukemura iki kibazo bitewe n'uko ubushobozi bubonetse. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yasuye iyo miryango.
Radio Ijwi rya Amerika igera mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri yahasanze imiryango biboneka ko ibayeho nabi mu nzu zitameze neza. Izo nzu uzitegereje henshi mu mpande zubakishije ibiturusu byumye, zimwe muri zo kandi biboneka ko n'isakaro ryazo ryashaje. Abazituyemo batubwiye ko ari ubuzima babayeho igihe kirekire byambuza uko ngira aha mu karere kegereye ibirunga. Umukecuru Marita Yingeneye w'imyaka 76 y'amavuko yibana mu nzu biboneka ko umunota ku wundi ishobora kumugwaho. Yinjije Ijwi rya Amerika mu nzu ye iherereye mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze.
Inzu ni inyishe, inzu ni za ngwaho, iyo njaga kuryama iyo mu cyumba cy'uburiri ni ukugenda mpengetse guca. Nababye nti munsi napfuye, tumuzamaza mwakora ko no kugikari n'ubone mu nkuremo. Inyuma ni ibiti bihagaze yo gusa biyiteze. Niba yaraguye kera ubwo yaba yangwa guhanga bakoyise yabazina
kakugwaye kakwita se
ngapfa nyine none mba mari kimwe bo muri abayobozi cyonje mazi n'umuryango wanjye ntacyo ngo mari insigaye mazi iki
nijoro babimeze bite imvura iguye
eh mwe turahenga maga ndaza nkaba hangaha irakubira isimbeyo
kuko haba hejuru amabati wagira ngo ni hanze mu mpande naho ni hanze
iratitiraga n'inzira titiraga guca igatitira nkagira ngo uraguye nkagira ntabanene bavemo bagende nje bizanguhe nje nyine abana banzaga kondaza mu nzu
kubabona izinza ari nko ku nshuro ya mbere ashobora guhita agira amakenga ashingiye ku mibereho y'abazibamo. Uretse izinzu babamo kubera imiterere y'aka gace biranagoye kubona ubwiherero ku badafite inzu ziboneye zo kubamo. Ku mukecuru y'ingene yakavuga ko inzu abamo iri inyuma ya nyakatsi yabanje kubamo.
Ewe n'abana nyakatsi iyo kazi ntabwo natirirwaga guca ngeze amahirwe nk'uko abana banyubakiye uzi kuva mu nzu napfuye uri kureba uko imeze idaho myitagize ite mbonye inzu imana ikamfashe ikankorera ibitangaza ko namvuye mu nzu bakazankora mu nzu nzima ubwo ntayigwamo ariko nsimbye ariko nkabona inzu.
Ibigaragara mu murenge wa Musanze ni nabyo bigaragara mu yindi mirenge ifata ku gace k'amakoro y'ibirunga. Abo twaganiriye nabo mu murenge wa Kinigi bemeza ko impamvu nyamukuru batera kubaho mu buzima butandukanye nabo mu bindi bice by'igihugu ari ubukene.
Ni ubukene kubura amafaranga yo kuzanisha urwondo.
Urwondo ruba ruhenze se?
Ruhenze. None se umuntu umukeneye aruzanisha iki?
Birababangamiye se?
None se wabona wararamwe ibitusa abandi bari kurara hameze neza ukabona bitakubangamiye? Uretse kwibura. Natwe ari byo ari ubushobozi dufite twakwifuza ibyiza kubaheza natwe nk'abandi.
Nta bundi buzima muzi, ubuzima bwanyu ni ubu ngubu?
Ubuzima bwacu kwa n'ubu turiho si. Ubundi buzima bwaba ari ubu.
Mujya muvugana se n'ubuyobozi ngo bubafashe cyangwa mufatikanye bigenda bite?
Ubuyobozi si twari ugufasha abo bashaka, none baza kugufasha badashaka.
Kubona itaka ryo guhomesha inzu cyangwa kubumbamo amatafari muri aka gace kegereye ibirunga, abahatuye bemeza ko ari ihurizo rikomeye. Mu biciro by'itaka nabwo imodoka zibanje gukora urugendo rurerure ni ku mafaranga hagati y'ibihumbi 45 na 50 ku modoka imwe.
Itaka ino bakoreshaga barariguraga, ntabwo ino iri taka ry'ino ntabwo rihomaga inzu.
Rigura gute?
Imodoka ni ibihumbi 47. None ibyo 47 nta kimasa ufite se wabo bikuye hehe?
Kandi hano i Musanze muhinga ibirayi bikera mukagemurira n'indi migi hirya no hino mu gihugu?
Ubutaka bwarabuze bose ntari ko babufite.
Ijwi rya Amerika imaze kwitegereza no kumva iby'iki kibazo yavuganye n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze. Ku murongo wa telefone ngendanwa bwana Janvier Ramurimi, meya w'akarere ka Musanze, yabanje kutubwira ko iki kibazo bakizi kandi bahangana nacyo umunsi ku wundi.
Muri iyo mirenge cyane cyane dufite ikibazo gikomeye nk'uko ubibona nawe wahageze n'ubutaka bw'amakoro kuhageza rero igitaka ubwo nibyo tuba turi kurwana nabyo hari amazu tumaze igihe dukora n'uyu mwaka w'imihigo hari arimo turi gukora ariko si ukuvuga ko afite icyo kibazo yose turi kuyakoraho ngo tugenda dushyira mu bitewe n'ubushobozi nk'ubwo nari mubwiye bukenera nk'itaka bukenera amabati ubu ngubu wabonye ashyiramo nk'ibyatsi ntashoboye no kubaka igikoni ahita yicanamo kwa kundi kwayicanyemo na twa tubati twari turiho tugahita dutobagurika ibyo rero nanone byongera umukuru wo gushaka nanone n'isakaro ku mazu amwe n'amwe.
Meya Ramura akomeza abwira Ijwi rya Amerika ku ngengo y'imari bashoye mu gikorwa cyo gufasha abafite inzu zishobora kubateza ibibazo.
Muri uyu mwaka w'imihigo twari twarashyizemo miliyoni ijana n'izo twari turi gukoresha.
Ku miryango ingahe?
Ni amazu atandukanye. Hari ayo kubaka bushya. Amazu 50 turi gukora. Hari ayo gusana. Twari dufite 55. Hari ubwiherero 200 batagiraga namba. Hari n'ubundi bwiherero 1000 bwo gusana. Urumva rero ni amafaranga agenda akora mu byiciro bitandukanye by'iyo miryango. Akaba kandi na gahunda turimo yo kwegeranya abafatanyabikorwa kuko tubona ko nabo hari abajya badufashamo muri ibi bikorwa turi kurushaho no kubegera kugira ngo dukomeze tujyanane. Ariko urugendo nk'uko nabivuze ruracyari rurerure.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'imiryango ikeneye kubona inzu zitunganye aha mu karere ka Musanze. Gusa akarere katubwiye ko ari akazi kadasaba umunsi umwe kuba baboneye imiryango yose amazu atandukanye nayo babamo. Aya ni nayo ntandaro kuri imwe mu miryango ikomeza kwibasirwa n'ikibazo cy'amavunja kubera umwanda nk'uko bitangazwa n'akarere ka Musanze. Aha ugira ubusa Ijwi rya Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingendo hano Kampala Uganda.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Reka dutangire mbaho ikaze kandi mashimira kuba mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugire ku murongo w'104.3 FM. Mwizeka aho muherereye hose nimeze neza. Uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Theko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi kuri mikoro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha, Nizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe Roje Nige na we uhagarariye iki kiganiro. Mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe imyumvire ku mibanire y'abaramukazi. Ubusanzwe hari ikintu cyubatswe na sosiyete nyarwanda ko abaramukazi batabana neza, bityo dushingiye kuri iyo myumvire turibaza ikibitera ndetse tunarebere hamwe uburyo byakemuka. Reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa ubundi muramukazi ni muntu ki. Muramukazi ni isano rihuza umugore w'umugabo ndetse na mushiki w'umugabo. Ni ukuvuga niba uri umugore ugashaka umugabo, mushiki w'uwo mugabo ushatse uba umubereye muramukazi kandi nawe nuko. Mu buzima bwa buri munsi hirya no hino mu miryango hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ku mitungo, amasambu, gucana inyuma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari n'ibindi bikunze kugarukaho ku mibanire y'abaramukazi ku buryo bitera kwibaza mu by'ukuri inkomoko y'iyi myumvire n'uburyo byakemuka. Mu gushaka kumenya igitera imibanire mibi cyangwa ukutumvikana hagati ya bamwe mu baramukazi, mugenzi wacu Noeli Imana Ishimwe yaganiriye n'abaturage biganjemo abakuze maze bagaragaza impamvu zitandukanye.
Iyo ushatse umugore agasanga umushiki wawe ubwo niyo yita muramukazi we, noneho babyita amashyari kuko ari abagore babiri, kuko umugore uzanye agira ishyari ryo umukobwa hasanze bwavuye twenda harakenda mugurira hari udufaranga muha bisa kuguriye umugore nakumba gashaka kandi umugore nakumba gashaka ko yabyikubira wenyine
hari abaramukazi babangana cyane rwose ku buryo atana kandagira kwa musaza we hakaba abandi baramukazi babana nkaho ari abavukanye ugasanga barakundanye nge nabonye rero ari kamere muntu ari kuvuga ngo ni personality y'umuntu ku giti cye
ariko noneho hakaba nabandi usanga babana nk'agaca n'inkoko ugasanga muri cya gihe musaza wamaje kuzana wa mudamu noneho ntakomeze kwiyumva na musaza nk'uko mbere bari babanye akabona ko hari ikintu cyahindutse iyo wa musaza wamaze kuzana umudamu urumva niba yabanaga mu muryango na wa mushiki we n'ababyeyi be hari igihe bayabafashaga ku tuntu twinshi wenda kuko umuntu w'umusore aba afite uburyo bwo kuba yafasha ari nyina ari umushiki we nko kumugurura utuvuta uduki twose wenda akeneye akamwifashisha ariko iyo yamaze gushaka umudamu yubatse urugo urumva bya bintu yagiraga icyo amariraho umushiki we ntabwo biba bikiriho ubwo rero bigatuma atamwiyumvamo neza bikabyanazana ibintu by'inzangano by'amakimbirane mu muryango gutyo
niba umugabo afite mushiki we agashaka undi mugore hari ukuntu urukundo rwa musaza na mushiki bari bafitanye ruba rufite uko rubakurura noneho ku buryo yageze igihe cyo gushaka mushiki we yumva atamurekura hanyuma rero uko kugenda undi mukobwa akaza akamugira umugore wa mushiki we yumva hari icyo atakaje mu maraso buryo biba birimo kumutakaza rero nicyo kizana ako kantu
abasana bakeba erega burya umuramukazi wawe iyo mubana mu rugo tuvuge uri umugore urahamusanze ni mushiki we wenda bariranaga babanaga uhita ubona ko uje nko kwishyara ari nka mukeba wawe bitewe n'uko hari igihe abahaha yahaha ugashaka ko umuramukazi wawe ari ubiteka kandi si umukozi kandi niwe ushinzwe kumenya umugabo wawe ukamutekera agakaraba akiryamira cyangwa akigira ahantu ukabona mbese ukabona arakubangamiye akavuga ati amuha amafaranga agiye gukoresha umusatsi bayo agiye gukoresha umusatsi nanjye nigiye mba nayakoresheje kandi umugabo urumva uwo bahuriyeho n'umwe yitwa ko ari umugabo wawe kandi noneho nawe niwe areba nka musaza we nta wundi umukemurira ikibazo niwe ugikemura cyose ntigiye mugira n'amakimbirane n'undi akajya hagati akaba ari we uyakemura akavuga ati si ubu murashwana kugira ngo bigende gute nta handi namushyire
arakoze cyane mugenzi wacu Noel Imanishimwe ngira ngo ubashije kwiyumvira ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bavuga kuri ingingo y'imibanire y'abaramukazi ese wowe udukurikiye n'icyo ubona cyakora kugira ngo iyi myumvire y'uko abaramukazi babana nabi igihe cyose icike burundu muri sosiyete
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/78/54/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mu gihe hakunze kumvikana imvugo ndetse n'ibikorwa bigaragaza kudacana uwaka hagati y'abaramukazi Kamanzi Makire na Nyirarukundo Chantal wo mu karere ka Gicumbi ni bamwe mu baramukazi bahamya ko babanye neza kandi buri wese aharanira icyateza imbere mugenzi we. Mu buhamya basangije mugenzi wacu Ishimwe Honore barakomoza ku cyabafashije kubigeraho.
Uko nagendaga nshikirana n'umugabo nagendaga mbiyumvamo mbabonamo nk'abavandimwe banjye.
Nge namumenye musaza nyambwiye ko ari musheri wiwe ndamumenya. Byadutanyanye tukayatuvugana n'icyo gihe twamenyaniye.
Muhuza gute imibanire yanyu niya bavuga ko baramukazi batajya bacana waka cyangwa se usanga bakimbirana bya hato na hato
twagenaga dufashanya mu buryo butandukanye ku buryo twafashanyaga buri kimwe cyose naba nabyaye bakamemba bituma mbiyumvamo cyane babishuti zanjye kandi ndi muramukazi wabo
bamune nka mukuru wanjye inshuti yanjye umuntu yagisha inama ku tuntu twose tubuntu tugane utuntu twishuti dutandukanye
iyo uvuye mu muryango w'iwanyu ujya mu muryango w'umugabo uwo muryango w'umugabo niwo ubaye umuryango wawe bashiki b'umugabo wawe usanze baba babaye abavandimwe bawe kuko kenshi nibo baba hafi yawe nibo bakemura ibibazo byawe byinshi.
Kuba mubana mu nzu imwe mubishobora mute?
Iyo musaza washatse na umuntu yakwiye kwifata ko azanye umuntu udasanzwe mu rugo, azanye umuntu mugiye gufatanya, azanye mukuru wawe, azanye umushuti, ufata nk'inshuti. Ibyo bikora abantu bari bagiye guhangana niba abantu basanzwe bagira imitima mibi cyangwa bagira amashyari.
Ni inama kimutanga kuba cyumva ko baramukazi badashobora gukundana, badashobora gukorana, badashobora guhuza business cyangwa se ngo babe mu nzu imwe?
Ndibuge ibintu byose ni ukuri, ni ukwizerana, ni urukundo. Nanjye navuga ko n'abandi nabagira inama yo kugira urukundo, ntukabone umuntu ngo uvuge ngo ubwaje hari ikindi kirenze kigiye kuba. Oya, mufate nk'umuntu wawe uje nk'amahirwe ugize kubona undi muntu kuba hafi,
amugire inama.
Reka dushimire Kamanzi Makiri na Nyirarukundo Chantari, abaramukazi bumva ko mu by'ukuri babanye neza. Bakunzi bacu, ndabona Kristera aje kudusangiza ibitekerezo mwatanze kuri iyi ngingo.
Aigo, hari ibitekerezo bamaze kudusangiza. Nk'uyu witwa Hakizimana Ezekieli uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati: mbere benshi bumvaga ko abaramukazi batabana neza, ariko ubu ntibikiriho cyane. Biba ko mu gihe umwe muri bo yaba yaraje mu muryango batamushaka. Iyo myumvire ikwiye guhinduka kuko abantu bagiye bajijuka, kandi n'ufite muramukazi we akamubanira neza. Ezekieli numaze kugira icyo dusangiza, ariko namwe mukomeje kudukurikira abakunzi b'ikiganiro, mukomeze mu byohereze, ndakomeza kubyakira, tuzabikomerezeho ubutaha. Doris wasubirana ijambo.
Urakoze cyane Kristera kubw'ibitekerezo abakunzi bacu bamaze kutugezaho. Ese we Kristera, kamubaze iyi ngingo y'imyumvire ku mibanire y'abaramukazi, uyitekerezaho iki ku buri gihe badacana waka?
Ibyo navuga ko ari nk'ibintu muri sosiyete twimitse ukumva ko abaramukazi batagomba kubana neza, kandi hari n'ababanye neza. Ntekereza ko iyo atari ikibazo cy'umuryango ngo bagirane amakimbirane ashingiye ku masano bafitanye, ikibazo bagirana n'undi mudamu ku wundi mudamu cyangwa umukobwa ku wundi mukobwa, ibibazo babigirana. Ariko ugasanga sosiyete cyane niba ari abaramukazi kativuga ati muri ikibazo bagiranye ni ukubera ko ari abaramukazi. Ariko ni ibintu bikwiye guhinduka. Tukumva ko iteka abaramukazi batabana nabi, hari ababanye neza, kandi abone bakwiye no kubera urugero abandi. Nk'uko muri ikiganiro turi kubigarukaho cyane, ari umukobwa witegura gushaka agomba kumva ko niba abonye muramukazi we bitazabihame nk'uko bavuze ngo babana nabi.
Arakoze cyane Kristera w'icyiza. Nawe udukurikiye mwibutsa ko ukomeje gukurikira ikiganiro ejo ku 104.3 FM kuri Radio Ijwi rya Amerika. Impuguke mu mibanire y'abantu zemeza ko imyumvire y'uko abaramukazi batabana neza ikwiye gucika burundu, ariko bikagirwamo uruhare n'impande zombi. Mugenzi wacu muri Kelly Singizwe yagiranye ikiganiro n'uwamaho Claudine. Impuguke mu mibanire y'abantu atangira amubaza inkomoko shingiro iyi myumvire.
Inkomoko nyamukuru ni uko abagabo bari kumwe kenshi bikaza gukura byitwa gutyo, bigahinduka ihame y'uko abaramukazi bagira icyo bagomba gupfa byanze bikoze, bigasa nk'ibishaka kubihama.
Ese ubundi iyi myumvire yahinduka burundu?
Ibi bintu bishobora guhinduka ntibikomeze gusakara tukigira ku bandi.
Yahinduka hakozwe iki? Cyakorwa nande?
Muri iki gihe tugezemo cy'iterambere, navuga muri rusange, twiga tuvoma imico mu mahanga iri myiza tukagerageza kuyishyira mu bikorwa, tukayubahiriza, tukayikurikiza. Iri mibi tukagenda tugira uburyo bwo kuyibuza gukomeza kuducengera. Ubu bikaba bishoboka rwose ko uramukazi w'umuntu ashobora kubana neza n'umuryango, kandi inshingano zigakomeza, ndetse na wa mugore umusaza w'umuntu agakomeza kubana neza n'uwo muntu kubera iterambere mu myumvire cyane cyane. Niyumva rero muri urwo rwego hakorwa icyo navuga ngo ni ubuvugizi bwo kwimakaza imico yacu mizima, bene iyo mibi hagashyirwaho uburyo igenda itakara. Ni byiza nk'uko nguko umukoresha itangazamakuru mu biganiro bikandikwa, bikigishwa mu mashuri, bikigishwa mu nsengero n'ahandi hose muri kominota abantu bashobora guhurira, iyo mico ikajya iganirwaho. Ababikora ni umuntu ufite inshingano wese, ufite inshingano mu miyoborere, umuntu wese ufite inshingano ku kintu gikora ku bantu benshi.
Turi kugenda tugana ku musozo, ariko si uruhare rwa sosiyete mu guca imyumvire burundu rwawuruye?
na societe ishobora gutuma iyo mibanire igenda nabi kuko haba hari ibyo bagomba kuvugwaho iranga abo bantu bombi societe ubusanzwe kugira ngo igire umutekano igire amahoro akenshi yakaba irangwa n'imico mizima imico myiza kuko mu gikuza societe kimwe tuzi mu muco imico igira amahame ngenderwaho ayo mahame ngenderwaho rero yarangwamo n'amakimbirane akomeye kandi yagizwe ihame urumva ko ntaho byagira umusaruro societe yahora ifite amakimbirane asa nk'ayahawe agaciro.
Marie Claire Singizwe arakoze cyane ku kiganiro kizagiranye n'impuguke mu mibanire y'abantu wa Mahoro Claudine.
Ubuzima twicuza byinshi ibiri twakoze ni byiza tutakoze hari amahirwe aza rimwe gusa nazongere kubaho ukundi niba hari uwo ukunda bimubwire bimubwire none niba hari uwo akubabaje mubabarire mubabarire none kuko ejo ahora ejo kuko ejo atajyagera kuko ejo kamera tu ukunda ariko ntukahindire kumubona ahubwo ntubuza muhingura nyijo mutima icyizere ni nk'amazi yamenetse nayo ba
twizere ko aka karirimbo kabashimishije bityo tubibutse ko ukomeje gukurikira ikiganiro ejo ku 104.3 FM. Uyu munsi turi kuganira aho turi kuvuga ku myumvire itari myiza igaruka ku mibanire y'abaramukazi. Bakunzi bacu murabizi ko duha agaciro ibitekerezo byanyu ku ngingo zinyuranye tubaganirizaho bityo reka nongeremo ikaze Christelle Uwicyeza adusomere ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize.
Rero bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho yagarukaga ku myumvire y'uko bamukase w'abana bahura ari imbogamizi ku mikurire y'abana basanze mu rugo. Aho twibazaga tutese ni iki cyakorwa ngo iyo myumvire ihinduke. Twihuse Sibomana Alphonse uherereye Imamba mu karere ka Gisagara yagize ati "Njye mfite ababyeyi bose ariko ndutwa n'ubana na mukazi. Data umbyara yigeze kujya ntera icumu akamusha kandi mu by'ukuri sinigeze nsuzugura ababyeyi." Naho mu nzu Rwanda yagize ati "Uko byakemuka nuko abana na ba mukase bajye baganirizwa. Ariko nanone usanga abaturanyi b'iyo miryango aribo ba nyirabayazana batuma abana basuzugura ba mukase kuko usanga iya mucyashye bamubwira ko ari uko atari nyina ariyo mpamvu yabimukoreye." Naho Eric we yagize ati "Abantu baratandukanye hari abana nzi barirwa na mukase ariko ubuzima babayemo burakazi kugeza ubwo muri bo yatewe inda n'umugabo wa mukuru we hanyuma mukase arabishyigikira." Naho Iradukunda Gakuru Jean Dodier yagize ati "Kuba waba mukase w'abana utabyaye ntacyo bitwaye mu gihe mwubahana." Naho Iyamuremye Ezekiel uherereye mu nkambi ya Mahama yagize ati "Iyi ngingo ni ingenzi cyane muri sosiyete kuko usanga hari amakimbirane mu miryango ashingiye ku mibanire y'abana na ba mukase." Naho Ishimwe Patrick uherereye mu murenge wa Muyumbu we yagize ati "Muzadusure. Yego Patrick, mu minsi iri imbere tuzabasura." Uyu ntiyatwibwiye afite nimero iherwa na 4870 yagize ati "Icyakorwa nuko bakubahana bityo hakabaho umubano ukomeye hagati y'abana na ba mukase." Naho Sibo Rurema uherereye mu karere ka Ngoma yagize ati "Biterwa n'umutima w'umuntu. Nkanjye narizwe na mukadata kuva mu mwaka w'1990 1996 kandi papa wanje kugeza uyu munsi arafunze. Muka data niwe wandeze nkaba ndangije amashuri 6 yisumbuye. Na Alexis uvuga ko aherereye mu Rutagara yageze ati mukaso ntabwo ari bari mama wawe ntacyo yagukorera ngo kikunezeze. Bakunzi b'ikigano mudukurikiye ndabibutsa ko mugiye mutwoherereje ibitekerezo mwanjye mutwibwira amazina yombi mukanatubwira aho muherereye. Reka dukomereze kuri uyu nawe utaratwibwiye ufite nimero iherwa na 3083 aho yagize ati biragoye ko umubyeyi utari nyoko wamwizera ubura umwishisha. Hari n'undi ufite nimero iherwa n'9990 we yagize ati umwana bakwiye kubaha mukase bituma na mukase amukunda. Naho Elize uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati birashoboka cyane ko mukaso yaba mama wawe kuko bashobora no kugukura muri Orferina ukabakunda nk'ababyeyi bawe. Naho John yagize ati nabanye na muka data ariko ibyo yankuriye n'ubu ndi mukuru ingaruka ziracyari kunkurikirana kuko yarampimukiye cyane. Ubutumwa bwa none reka tubunira ha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Ariko nanone mbibutsa ko mugiye mutwoherereje ubutumwa mujye mutubwira amazina yanyu yombi mutubwire naho muherereye.
Tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none bibutsa ko twaganiriye ku myumvire y'imibanire y'abaramukazi. Mu kiganiro twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage ndetse kandi twumvise ubuhamya bw'abaramu babanye mu mahoro bityo twizeye ko babereye abandi urugero. Ese wewe wari udukurikiye ni iki ubona cyakorwa kugira ngo imyumvire y'uko ko abaramukazi babana nabi igihe cyose icike burundu muri sosiyete?
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728 0282 32 cyangwa kuri 0782 87 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Reka mbashimire mu mwese mwari mudukurikiye. Nshimire kandi n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bagenzi banjye bamfashije kubageza iki kiganiro. Roje Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe yari ku buhanga bw'ibyuma. Njyewe mwabanye mbageza iki kiganiro nitwa Mugisha Doris. Muhore Imana abane namwe.
Duharanire kwikemurira ibibazo.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikane ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Shuti muduteza matwe masagonda make turatugeza ku isa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma na Diata Hanwe wamfashije kwegeranya aya majwi. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
usikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe. Yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huche benshi.
Benshi.
Muri sanga ya kose vinshi.
Vinshi.
Agasaro kaburaga. Kaboneke yebenshi.
Aha. Kaboneke yebenshi. Ejo hiza na